say yeah, say yeah. Sakelele. Say yeah, say yeah. Say yes, say yes. My DJ say yes. Unipe beat. Nataka kujidai niki say yes. Say yes, say yes. Say yes, say yes. Mr. DJ say yes. Unipe beat. Nataka kujidai niki say yes. Hey, hey. Ninapenda kujida. Unavyopenda kujida, lazima kujida, lazima kujida. Unapenda kujida, unavyopenda kujida, lazima kujida, lazima kujida. Say yes. Wala inajidai, cheki vile watoto wako fiti. Kwanza yule mwenzao amejibu ako high. Anajidai, lazima kujidai. Na ukipiga dance usisahau kudai. Lazima kujidai, normal function automatic from 1, 2, 3. Haijalishi kuko wapi cause. Say yes, say yes. Say yes, say yes. My DJ say yes. Unipe beat. Nataka kujida. Niki say yes, eh, eh. Ninapenda kujida. Unavyopenda kujida. Lazima kujida. Lazima kujida. Unapenda kujida. Unavyopenda kujida. Lazima kujida. Lazima kujida. Say yes.
Ndani ya Kenya mina jida.
Kelele.